Tyrone. Babu. Let's hear the show, Bob Record. Secure here.
Natembea na ringa ringa kama wao na mandinga ndinga 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 ringa ringa ringa
no retreat no salenda na kukumbusha nyuke kumbatiwi na nyoka funiki kwa tenga dakika za jioni gedere katema bungo kabla kipenga Ibiza chambu, watu analenga na zimangenga na todenda Kama wao na mandinga ndinga Na warembo wa kuringa ringa
Tunaringa ringa
Vipi kwa kome succeed mengoa au umetoka kapa TMK rupaso atoki mtu kwa mkapa Dina mpaka saba tembeza fimbo chapa Vuruge nyaka nyaka wamedata Mara ho, eti na nata Uskariri sishi
Tunajiamini ndivyo tulivyo Domano tatukuta kule pesa iliko Na mungu na muamini ndivyo ilivyo Ato kianguko na inuka liwiko Oya sema kama wow Kama wow Tuna manyumba na mandinga kama wow Oya sema kama wow Kama wow Sipi mademu sipi kuchulia kama wow Sharia I think we Tafuta pesa baba Bila pesa apa mjene bam dogo au fimbi Ato madame watakuja wenyewe baba Basi juwa pesa ndo ushindi Situko live baba, situko live baba We endelea na upimbi Sitataka shilingi
Nakura matunda sana ukichanganya na urisi Ndiyo mana nanga babu nimerudi Kujipata, kutakata, kura kitoga chanazi mbata Wana hoji hoji ho, wapi kazi pata Imwendo akie pendege na kiasi mbatata Online full time, sisi midata Vipi anauliza mbuzi choma mkata
Tunajiamini ndivyo tulivyo Domano tatukuta kule pesa iliko Na mungu na muamini ndivyo ilivyo Ato kianguko na inuka liwiko Oya sema kama wow, kama wow Tuna mayumba na mandinga kama wow Oya sema kama wow Kama wow Sipi mademu sipi kuchulia kama wow Sharia I think we Tafuta pesa baba Bila pesa apa mjene bamba dogo au fingi Ata mademu atakuja wenyewe baba Basi juwa pesa ndo ushindi